Yeah.
Oh, na, 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 na.
It's a new generation. It's a boy like this.
KMZ
it's
a new thing.
Wait,
una sanduka player. Why you been a go with your mama share? Una sanduka player. Why you been a go with your mama share? If it's a good, it's a security. Manja viti tika apani viti. Ike mkenza ya babi. Manja wangene sambo futi wambini. Yeah. Nisi pule pule. Una chinje we nisi pule pule. Nisi pule pule. Una chinje we nisi pule pule. Nisi pule pule. Una chinje we nisi pule pule. Nisi pule pule. Una chinje we nisi pule pule.
Nichi pule pule, nichi pule pule. Kafaribe kana chinja apaka nankala hule. Wasanduka kunda nanji chifu kwa chalavai. Nosifera maningi vau savai. Sraika shika naenda na wambiri. Kutika na wana sembe kana famili. Kana niona wafeki, nonichaya foseki. Na wose baja imwekenzo baita sameki. Lelo kabata wa monga chapeni bate. Kala pule ya siku dishi machenchela. Nane ndine pule ya ni maziba kotela. Nikachoka po muli baby bwera bwera. Dineri upre ya sini mate ya kaleba. Muke mumu na kuka osa nifusa ma questioni. Dinelo edizo lepo new generation.
Una sanduka player. Why you been a go with your mama share? Una sanduka player. Why you been a go with your mama share? Ite chikundi cha security. Manja viti tika apani viti. Ike mkenza ya babi. Manje wangene sambo futi bambini, yeah. Nisi pule pule, una chinje we nisi pule pule. Nisi pule pule, una chinje we nisi pule pule. Nisi pule pule, una chinje we nisi pule pule. Oh, nisi pule pule, una chinje we nisi pule pule.
Baja chikondi chafika pakolasi. Wepe nipo ajano singa fokasi. Mutuma unakondwa tina pesa shumbambo. Osezi wano chuma enda na bambo. Olo pacha tika pita mkombo ni juu. Nina wesu tasha mulafu ya tu. Batiliru baby wasanka kunitaluka. Baluka semu kwa tika luka. Wabaluka uninyunya nyunya semu pati ndi walona tu. Na mayuka uperuka. Unasanduka cha player, watiamo na mashare. Mambu ya waka mbeko, umeka na kumeka, tileke nisi share. Dine boy K, naronga na piamo. Gauna shikonku, enyebo za vinapo. K, tu.
Unasanduka player, waibe na mbo wajamu mashare. Unasanduka player, waibe na mbo wajamu mashare. Inje chikundi cha security, manja viti tika apani viti. Ike mkienza ya babi. Manje wangene sambo futi bambini, yeah. Nisi pule pule, una chinje we nisi pule pule.
Nisi pule pule,
nisi pule pule, una chinje we nisi pule pule. Emojis in Zambia.
T-Boy Timba.
Angorube.
Kumba Zambia.
St. Joe.
Era Sofia. Gosh. If I sound like
what's production. Download music at DenHouseZambia.com.
Kaboom.
Slack guys on the beat.